Samani unitosebe wapate kusemaga Nami nijeze ujuzi showe kama zaga zaga Usemi koloni koloni ndutavyo nichanganya Ukanipanga uko sokoni kama fungu ya nyanya Ujue mwenzio, mwenzio Umesha nishika masikio Kipendaro, upendaro Kama tia baba Wangu moyo mbio mbio Chana na uvi radio Furaha ikange uke kilio Zingatia baba
Na kama tachaga Kasheshe Donga nami Tucheze Makida Rede Changanya mazada
Kibanda ndanda Usiku nanipaga Bada bing bada boom Usikate shanga Nanga kachaga Kashishe Donga nami Tucheze Makida Rede Changanya mazada Bame Mambo ni bame Wacha kugane Bame Bame yo Bame Bame yo Bame Bame yo Bame Bame yo
The Outstanding Mix.